Ngiyabonga mfowethu inkosi ikubusise ngempela ngokucebile futhi sanibona sihla bangani kuyinhlanhla enhle kakhulu ukubuyela kulendlu lapha futhi kulobu busuku nokuzwa obungehluleki neze bukhona benkosi yethu njengoba inikeze isithembiso futhi manje ngiyazi ukuthi abaningi benu uhlalele okwalomlayezo mncane kulobu busuku okungukuthi ngibonga kakhulu futhi abaningi benu kuzodingeka ashayele kade nokho kulobu busuku ukufinyelela ekhaya abanye baphumile emahotela abo abahamba ngezimoto njengoba ngiqonda futhi sizozama ukunganibambezeli kade ngakho kunganeso sizathi usifika kusesenesikhathi ukuze sizophuma kusesenesikhathi manje sizonge ukushesha kakhulu nje engingakwenza ngizomemezela uma sesiqala mhlawumbe nibe nezingcingo kule ntambama ngazi ukuthi sasizoqala nini kulezi zincwadi noma lesi izahluko futhi ngiyacabanga uma inkosi ithanda ngifuna ukuthatha esikhathi esilandelayo ukuthi siqala ngezimpawu eziyisikhombisa zesambulo nezimpawu eziyisikhombisa zemvelo futhi kholeke uma siqeda ngesikhathi sithathe izimpawu eziyisikhombisa sakwingemuva lincwadi niyabo manje lokho kungathatha isikhashanyana niyabo kunezimpawu ezisikhombisa ezimbuliwe kunezinhlupho ezisikhombisa amacelongo ayisikhombisa zonke lezo zikhombisa futhi lezo zimpawu singazithatha kuqala kodwa-ke kungemuva lincwadi kunanyekwe ngezimpawu eziyisikhombisa uDanieli weza amaphimbo emidumo futhi wenqatshelwe kukuloba uJohane wenqatshelwa ukuloba kodwa wakunanyekwe ngophawu kungemuva lencwadi okungukuthi emva kokuba zonke izimfihlakalo zencwadi yabe isikhishiwe futhi yembulwa uyaqaphela uDanieli wathi lapho izimfihlakalo ezinsukwini zalamaphimbo imfihlakalo kaNkulunkulu isiyobe isisombululiwe ngaleso sikhathi niyabo ukuhlakala ukuthi uNkulunkulu ngubani wenziwa kanjani waba yinyama zonke lezi zinto ziyofanele zisombululwe ngaleso sikhathi futhi khona-ke sesilungele izimpawu ezisikhombisa kwingemuva lencwadi lokho akwembulwanga ngisho kumuntu akulotshwanga ngisho ebhayibhelini kodwa kuyofanele nje kuqhathaniswe ncamashini nalo lonke ibhayibheli futhi ngicabanga ukuthi kuyoba yinto enhle ngakho manje sizozama ukushesha sidlule ngiyalibonga nonke ngabunye ngomusa wenu nobukhona benu nakho konke enikwenzile siyanibonga kakhulu futhi manje ngethemba ukuthi ngeke siligcine isikhathi eside kakhulu kulobu busuku ngoba ninesineke kakhulu ukuhlala ukuma umkami uthe emuva lapho bekhuluma ngakho izolo busuku uthe ngibone besifazane abebebakhulu kakhulu ngisho bemi lapho nezingubo zabo zimanzi te bemi lapho bebamba nje lonke izwi yingaleso sizathu ngithanda ukuhlala ngaphansi kogcobo lukamoya ongcwele ukuthi uma uphuma utshela labo bantu iqiniso lenkotho nebo futhi nje iqiniso lodwa futhi khona-ke bangahlala kulokho futhi kuzoba kahle manje ngifuna ukucela uxolo lweni okwemizuzwana embala ngishiye kuse-eli kancanyana kulokhu kusa futhi amathephu acishiwe ngalesi sikhathi futhi ngisesikhathini nje ukutshela abaquphayo uma sebevula ithephu ngifuna ukuqedela ukubala ngokuhlehla imizuzu emihlanu yakho ngaphambi kokuba ngihambe ngikhohliwe futhi ngasuka ngahamba ngithathwe kakhulu nje kulokhu kusa ngaze ngaphuma nje ngingashongo lutho ngakho kodwa ngithe ukunishiya ngekuyini ukubala ngokuhlehla na yabo ngiyazi ukuthi sisekubaleni ngokuhlehla kodwa kuyini ukubala ngokuhlehla na yabo uma ungazi ukuthi kuyini ukubala ngokuhlehla khona-ke uzothi ukuba nokudideka futhi ngakho ngingathanda ukususa lokho nje futhi ngizame ukuba sethonini efanayo ebengibuye ukuqedela le tape manje ukuze tape ukubala ngokuhlehla manje nonke nizongiyithethelela kwesikhashana nje futhi ngifuna ukugedela leyo tape ningakwenza nje okwesikhashana khona-ke sizoqala ngenye futhi manje izixophamazwi zamatape uma nithanda qhubazana amatape enu manje kungena nje uvele izindaweni ezahlukene futhi zibe nezikhathi ezikhulu emilayezweni emithathu yokugcina yokukhuluma ngendaba yezimfundiso ezehlukene nokunye nokunye esikulethe ngaphambili. Ngiyakhumbula nje ngalesi sikhathi ngifanele nginike isikhala esincane phakathi lapho linabantu abasetheyiphini ukuze niguqule amatheyiphu enu. Ngizonitshela uma sekulungele ukuba nivule. Kulungile. Manje ngifanele ngibhekisise lokho kubonakala sengathi isikajane esenziwe saba esiqondile kodwa labo bafana ufanele athole tape futhi ngeke bathole konke kucuvikile uma bekwenza abantu ngaphandle lapho ngeke bakuqonde ngakho sizofanele sikuthathe ngalendlela futhi uma othize ezovele aphume nje endlini angenzele isayini lapho junior uma sebekulungele ukuwelisela ama tape ngale ngiyabonga kakhulu bafo ngi iphinde ngiyasho futhi ngawo wonke umusa wenu nayo yonke into kulungile sesilungele manje ningawavula ngoba sibusise siyajabula kuba lapha ethabelekele futhi kulobu busuku indawo igcwele yokuchima abantu abaningi bemincwa zonke futhi kulobu busuku ngezinsuku ezintathu ze noma izikhathi ezintathu zenkonzo ngingathanda ukuthi uma noma ubani olalela le tape ukuthi ngingathanda ukubuyela emuva futhi bathole le tape izolo ebusuku itadisha ekhaya lakho yisigaba samanje sekonzo inkosi engiphe yona. Ngiyakhulukazi ngingathanda ukuthi abefundisi bakuzwe lokho ngaphambi kokuba ngivakashele amabandla abo futhi ngingene emakhaya abo. Manje ngingathanda ukuba bona bakuthole lokho. Manje kulokhu busa sikhulume ngendaba ethi ukubala ngokuhlehla ibandla lilungele ukuhamba. Futhi manje kulobu busuku uNkulunkulu ethanda sikhuluma ngendaba yokuthi ebukhoneni bakhe futhi ho sibonga kakhulu kanjani uNkulunkulu ngenhlanhla ukuthi singangena ebukhoneni bakhe.
First, I wish you all to turn in your Bibles with me to the prophet Isaiah.
Kodwa kokuqala ngifisa ukuba nonke niphenge emaBhayibhelini enu kanye nami kumprofeti uIsaya esahluko sesithupha somprofeti Isaya. Sonke siyazi ukuthi uIsaya wayengumprofeti omkhulu futhi omunye wabaprofeti abakhulu bosuku lwakhe. Waqeda impilo yakhe ngokuthi anqunywe ngesaha ngamasaha okobufakazi njengomfelo ukholo emandleni kaNkulunkulu somandla.
In the book of Isaiah, the 6th chapter, I begin
at the 5th verse to read. Ngiqala ngevesi lesihlanu ukufunda ngase ngithi maye kimi ngokuba mhlawumbe ngiqala ngevesi lokuqala ngithethelelene umvuzwana nje asiqale ngevesi lokuqala bese sifunda sehle kuze cishe kube ivesi lesishiya kalombili.
In the year the king Azekiah
ngomnyaka wokufa kwenkosi uIzeya ngayibona inkosi ihlezi sihlaleni sayo sobukhosi esiphezulu futhi esiphakemeyo futhi umsila wengubo yayo ugcwalisa ithempeli. Ngaphezu kwakhe kwakumi amaserafi yilelo nalelo linamaphiko ayisithupha futhi ngamabili lamboza ubuso nangamabili lamboza izinyawo nangamabili landiza.
And one cried unto another and said, Holy, holy, holy.
Uthe linye lamemeza kwelinye futhi lathi ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu wamabandla futhi wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe futhi izinsika zomnyango zathi thumela ngezwi lomemezayo futhi indlu yagcwala umusi.
Then said I, woe is me.
Ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokho ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo ami abonile inkosi inkosi yamabandla.
Then flew one of the seraphim unto me having a live coal in his hand which he had taken with the tongs from off the altar.
Ngepha landizela kimi elinye lamaserafi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawo i-altare futhi lathinta umlomo wami futhi lathi bheka lokhu kuthintile izindebe zakho futhi nobubi bakho sebususiwe nesono sakho sihlanguliwe futhi ngezwe izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani futhi ngubani oyakusiyela na. Ngase ngithi bheka nangu mina ngithume mina.
May the Lord bless His word. I think that's the most striking
Ngathi inkosi kabusisa izilayo ngicabanga ukuthi lona ngumbhalo okahlayo kakhulu sithela ukuthi ebukhoneni bukaNkulunkulu amadoda azibona ukuthi ayizoni singazizwa kahle kakhulu uma siphumele ezindaweni ezahlukene futhi sizizwe sengathithi singabantu abakahle kakhulu kodwa uma sike safika ebukhoneni bukaNkulunkulu koneke siyazibona ukuthi sibaningele kanjani Ngibile kungekudala nomngane wami ngaba nenhlanhla yokumholela kuKristu uBethcole phezulu eNew Hampshire umzingeli onguphathina sasimile ngase Cold Brook Falls phezulu eAdirondack futhi bakuyizimpophoma ezinkulukazi ngithathe umndeni wami ngonyaka odlule phezulu lapho kuyibuka emuva le emgwaqeni kufanele ukhwele ubuyele emuva ukuze ufike kuyo Kuthi lapho sibona lawo manzi ehlaza siphakaphaka ehlaza satshani ethululeka ngamandla amakhulu ephuma ezintabeni futhi ephophozela phansi phezu kwamadwala ubhedwe wamalapho futhi wangibuka futhi wathi wo ubili wenza intodo izizwe nje incane kakhulu walinganisa cishe ikota ye-inji ngeminwe yakhe futhi ngathi unjalo bhedwe manje lokho konke ikwazi kufikeni ebukhoneni bukaNkulunkulu ukubona ukudaliwe kwakhe Ngiyamagala ukuthi indoda eyabhala elithi umkhulu kangaka uma yayingabukanga phezulu kobunye ubusuku futhi ibuka izinkanyezi ukuthi iziqhele kude kangakanani ezinyangeni ezimbalwa ezidlule ngo-45 futhi wuthi nami ngangimi nomfowethu uMcAnally ngaphandle kwadulo lase-Arizona sasilinganisa sizama inkanyezi eyodwa ukuthi yayisondele kangakanani kwanye futhi ngezigidi nezigidigidikazi zabamayeli kuphela zazingabukanga ngeke ngaphezulu kwekota leyintshi kusuka kwenye Kwenake sicela ukucabanga ngobufakazi besayense yalokho lezo zinkanyezi mhlawumbe ziphele kakhulu kwenye nenye njengoba sinjalo kuzo bona ukuthi kukanjani na kwenake siyaqonda ukuthi sibancane kangakanani uma siqonda ukuthi mkhulu kangakanani nokuthi sisondele kangakanani kufikeni ebukhoneni bakhe Ngandila thize noma okunye kuphosa njalo umthelelo omkhulu phezu kwabantu kungena ebukhoneni bukaNkulunkulu ngibonile isikhathi enkonzweni yami lapho obungabuka ubukhona bukaNkulunkulu buze endaweni enjalo ukuthi buzoletha umuntu phezulu futhi nje bembule ukuphila kubo futhi bubize bukhiphe izolo zabo zazo zonke izinhlobo zezenzo zokuziphatha kabi futhi kuletha ukuthula okungcwele phakathi kwabantu baze baphume emgqeni omkhuleko ngaphambi kokuba benyukele ukuba bakhulekelwe futhi bagijimele atshare bese belungisana noNkulunkulu ngaphambi kokuba benyukele ebukhoneni bakhe yabo kunokuthize ngokungena ebukhoneni bukaNkulunkulu kubangela ukuthi izinto zenzeke Ngibabonile abantu belele imipheteni yezinhlaka nezinhlaka ngoba busuke zathi lapha eMexico ngathi leyo ngane encane efile lele ngaphansi kwengubo yokulala ukuthi umama omncane waseSpain wayikhuphula noma umama omncane waseMexico njalo wayikhuphula lapho bebona izinkulungwane eziningana zalabo bantu zabona mhlawumbe amashumi amahlanu noma amashumi ayisikhombisa nesihlanu enkulungwane embutsheni nowodwa wabona leyo ngane encane lefilivuka abesifazane baquleka abantu baphakamisa izandla zabo futhi bakhala kakhulu ungani na baqonde ukuthi isidalo singumuntu sasingeke sakwenza lokho ukuthi babe sebukhoneni bukaNkulunkulu somandla futhi wabangela ukuthi kwenzeke ukuthile Ngibele ntata ukuza amatyoda abesabaya uNkulunkulu ekhuluma kwashiyo ngesinye isikhathi ngoCharles Finney umfo omncinyanyana owayengasindi ngaphezu cishe kwamaphawundi ayikhulu neshumi kodwa wayenentela enamandla kakhulu yokukhuluma kuze wayezama ukuzwakala komsindo ngelinye ilanga endlini babengenazo izipikani nompopo ngalenkathi futhi kwakukhona indoda elukisa phezulu kuvulando sesitezi noma phezulu ophahleni lwendawo futhi Eh, zayidodengena ngakho yayingazi ukuthi babe ngobani yavele yathula futhi umnumzane Fini wayezazama ukuzwakala komsindo emuva kokuchitha isikhathi esiningi empilweni yenzela leyo mvuselelo ayezoyibamba. Wazama iphimbo lakhe kubona ukuthi lizophatha kanjani. Wathi shelele masinyane, wanyukele epulpiti, wathi phendukani noma nibhubhe, futhi wathi kwakungamandla mandla amakhulu emva kokuba ngaphansi kokugcoba likankulunkulu. Indoda yaze yaqathaka phezulu kuvulalo sesitezi phansi kwiphansi lendlu, noma yaphuma esiqongweni sendlu yehlela kwiphansi lendlu. Washumayela ivangeli ngendlela yokuthi waze wama epostini eMassachusetts efaseleni elincane liphumele phandle, ngoba alikho ibandla elalingabamba isixuku sakhe. Futhi wama lapho nokuphoxa kunamandla, futhi washumayela isihogo indawo enjalo kwaze kwathi indoda ayisebenzayo nobhaskidi babo phansi kwezingalo zabo bawela emgwaqeni, futhi yakhalela umusa ebukholeni bukaNkulunkulu. Abashumayeli abakhulu bekade kwazi ngezwi likaNkulunkulu ukuletha ubukhona bukaNkulunkulu ezethamelini. Makube kude ukuthi indoda iyoke ishiswe kakhulu ezinhliziyweni zawo aze angabe asabuqonde ubukhona bukaNkulunkulu. Makube kude ngenkathi umuntu wokuqala kwathi nje angona futhi wenza ukuthile okungalungile, futhi ngenkathi uNkulunkulu engena ebukhoneni bakhe, noma wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu watamu wayengena kume ebukhoneni bukaNkulunkulu, wagijima wazifihla ehlathini futhi wazama ukuzemboza ngeqabunga lomkhiwana, ngoba wayazi ukuthi wayeme ebukhoneni bukaJehova umdala. Lokho kwakuyindlela yokuphendula kumuntu wokuqala emva kokuba wayonile futhi wazama ukungena ebukhoneni bukaNkulunkulu nesono emphefumulweni wakhe. Wayengena kucasha ngoba wayesathambile kwamanje. Isono sasingabambelela njengoba sigxilile ezinhliziyweni zabantu namuhla, kodwa wayazi kahle ukuthi wayemi phambi komdali wakhe. Manje wazifihla ehlathini futhi wayengeke aphume, futhi akaphumanga waze uNkulunkulu wenza ukumlungiselela. Sigabuyela muva futhi sithathe uGenesisi esahluko seshumi lesikhombisa nevesi lesithathu, lapho ukhokho omkhulu u-Abrahama ngenkathi engena ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wakhuluma kuye esahluko seshumi lesikhombisa egameni likaNkulunkulu samandla. U-Abrahama wawangobuso lowo khokho omkhulu inceka kaNkulunkulu yayingenakume ebukhoneni bukaNkulunkulu, nakuba yayimkhonza iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngokwethembeka. Kodwa lapho uNkulunkulu engena ebukhoneni bakhe, ukhokho wawa ngobuso ngoba wayengenakume ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ku-Exodus wesithathu sithela ukuthi uMose inceka enkulu nomprofethi kaNkulunkulu ngenkathi wayesemuva kwingemuva lokwathulo, leyo ndoda kwakuyindoda engcwele, wayezalelwe inhloso, wazalwa esibelethweni sikamama ukuba abe ngumprofethi. Wazama ukuthola imfundo yakhe nokwenza yonke into ayengayenza ukukhulula abantu bakhe, ngoba waqonda ukuthi wayezokhulula abantu bakhe. Kodwa lapho kuqonda ngokubuka ngokwesa yenze yezenkolo, wakaqeshwa, wayefundise kahle, wayengafundisa abaseGibhithe ukuhlakanipha, owayengabantu abahlakaniphe kakhulu emhlabeni. Wayeyazi yonke imininingwane, wayazi umbhalo kusukela ku-A kuya ku-Z, wayezazi izithembiso uNkulunkulu ayezenzile, wayezazi kusukela ekuboneni kokuhlakanipha, futhi wayeyindoda enkulu yempi. Kodwa ngelinye ilanga kwingemuva lokwathule, ngenkathi engena ebukhoneni bukaNkulunkulu, wadlithula isicathulo sakhe futhi wawela ezinyaweni zakhe, azi ukuthi wayesemhlabathini ongcwele. Wayengenakuma ngezinyawo zakhe lapho engena ebukhoneni bukaNkulunkulu, wawa ngobuso njengoba kwenza u-Abrahama, wayengenakuma ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ku-Exodus ishumi nesishiyagalolunye lapho abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe kusukela emuva lezinsukwini zika-Abrahama, u-Abrahama kufika u-Isaka, u-Isaka kufika uJakobe, kuJakobe kufika okhokho, futhi iminyaka yemva kweminyaka kwakhula amadoda angcwele, amadoda amakhulu, abantu abakhethiweyo, uhlango olukhethiweyo, abangcwelisiwe, abantu abangcwele, futhi babekhonze uNkulunkulu impilo yabo. Futhi ngelinye ilanga uNkulunkulu wathi, buthele u-Israyeli ngaphandle lapha izokhuluma kubo. Kodwa lapho uNkulunkulu wehlile esiqongweni sentaba iSinayi, intaba yonke yavutha, futhi intuthu yayishunqa njengesithando somlilo, futhi iphimbo likaNkulunkulu labhonga. U-Israyeli wawangobuzi, wayesethi makukhuluma uMose futhi hayi uNkulunkulu, funa sife. umuntu ebukhwaneni bukankulunkulu yaqonda ukuthi uyisoni nokho babe bonke babesokwe ngokomthetho babethwale imiyalo nakho konke yebo ngenkathi unkulunkulu wayekhulumile futhi benyukele ebukhwaneni bakhe baqonda ukuthi babephandle babengalungile ngokukhona okwakusilele ngoba babesebukhwaneni bukankulunkulu yebo futhi bathi makukhuluma uMose futhi hhayi unkulunkulu ngokuba uma unkulunkulu ekhuluma sonke sizofa uMose makakhulume kithi ngokukulukho sihlale sishiyagalombili ukuthi lapho Petro ngenkathi wayeyindoda enkulu elenkani le ndoda yokujonywa kukhulu amandla amakhulu esiwaqondayo wayenjengenqwele umdobo waziwayo kodwa lapho ebonisa imangaliso sikankulunkulu senziwa ngumuntu ejwelekile wakubonakala kanjalo okungukuthi waqonde ngaleso sikhathi ukuthi lokho wathatha ngaphezu komuntu ukuphosa zonke lezi zinhlazo nethini lapho yena nayo yonke yakhe ulwazi lwakhe lokudoba babedobe ubusuku bonke futhi abathatha ngisho utho kodwa wezwa omunye ethi phosa inethe lakho phakathi futhi lapho eqala ukudonsa waba nenqwaba yezinhlanzi futhi waqonda ukuthi wayeyindoda eyisoni futhi wathi suka kimi oh Nkosi ngoba ngingumuntu oyisoni ubani washelo khona uPetro ngcwele ebukhweleni bukaNkulunkulu wacela uNkulunkulu ukuba suke ebukhweleni bakhe ngoba wazibona qobo lwakhe eyisoni Abraham wazibona ukuthi ungongalungile wathi wazibona ukuthi ungongalungile owaye indodana kaNkulunkulu wazibona engongalungile uMose wazibona ukuthi ungongalungile uIsrayeli njengebandla lesize bazibona ukuthi abalungile suka kimi ngokuba ngingumuntu esoni angaza manga ukuthi athi manje ngingwele futhi ngifanelekile ukwemukela lokho wathi ngingumuntu esoni Ngesikhathi abezenkolo besitayela ngayo yonke isayensi yezenkolo ayengayifunda ngaphansi kukathisha mkhulu ogama likuGamaliyeli igama lakhe kwakunguSawuli waseTharso ezimazini njengoPawulu engokholwayo ngakho konke wayeyazi yonke imininingwane yenkolo yabo wayengumFarisi wabaFarisi nomHebhero baHebhero wayendoda eyaziwayo isifundiso ohlakaniphile nobuqili ofundisiwe wayezisho ukuthi wayazi uNkulunkulu kusukela untweneni kukhuphuke kodwa ngelinilanga esendleleni yakhe eyayitamaseku leyo nsika yomlilo yakhanya phezu kwakhe futhi wawela kwezakhe usuka ezinyaweni zakhe eyemhlabathini othilini futhi wathi Nkosi ufuna ngikwenzeleni na konke ukuqeqesha kwakho kukhulu konke ukuqeqesha kwakho kukhulu kwesayensi yezenkolo konke kwemfundo yakhe kwakungasho utho ngenkathi emebukhoneni bukankulunkulu ngingathanda kuma lapho mzuzu nje bese ngisho into efanayo ngisho ukuba uthole iDD PhD noma yini ongathi ube yiyo kungathi ukuba uye bandleni kusukela usengumntwana kungathi ukuba wenze zonke izenzo zenkolo ezikhona kepha kanye bukholeni bukankulunkulu uzozizwa omncane kakhulu futhi ungabalwa uPaul waqonda ukuthi wayengalungile futhi wawela emhlabathini ngaphansi kokujonya namandla lapho ebheka phezulu futhi wayebone yena impela uNkulunkulu ayekade eshumayela ngaye futhi ngokumelene futhi wayecabanga ukuthi wayazi futhi ebonile ukuthi wayengalungile wawa ngezinyawo zakhe emhlabathini ngoba wayesebukhoneni kukaNkulunkulu wayebone leyo nsika yomlilo Uthiwani kuJohane ngcwele omkhulu esambulo sokuqala esikhombisa ukuthi eboniswa umbono futhi wabuka futhi wezwe izwi likhuluma naye futhi waphenduka kuba abuke yabona izwi futhi wabona izinto zezibane ezisikhombisa zegolide futhi lawo wayemi phakathi kwezinto zezibane ezisikhombisa zegolide nezinwele njengoboya amehlo anjengamalengabo omlilo izinyawo njengezinsika zethusi wayepinqe ibhande legolide elizungeze amabele futhi wayebizwa ngokuthi izwi likaNkulunkulu futhi lapho uJohane ongcwele omkhulu wayekade ehambela uKristu wancike esifubeni sakhe lapho enze zonke lezi zinto njengoba ngishilo kulokhu kuze inkonzo kaPawulu wazedlula zonke lapha emva kokuba uJohane wayehambile noJesu wakhuluma naye walala naye udle naye kodwa lapho embone yemi lapho leso simo esikazibulisiwe wathi wawa njengomuntu efile ezinyaweni zakhe amen cabanga ngakho singafika emandleni futhi sixoxe futhi sidumise unkulunkulu nokunye nokunye kodwa wo mfowethu uma simbona eza into ethize izokwehluka ezinhliziyweni zethu singathi sicabange ukuthi senza umsebenzi wethu wenkolo ngokuya emandleni futhi sikhokhe izijumi zethu singathi sicabange ukuthi sigcine imithetho yebandla futhi sisho ngekhanda zonke izivumokholo kodwa ake sithole ukubuka kanye yonke into ishitshile yonke indlela kuzungeze yebo uqinisekile indoda enkulu uJohana Ngcwele indoda enkulu njengaleyo iphephela lashe esabulweni sokuqala esikhombisa ukuthi wawa njengomuntu ofile emva kweminyaka emithathu nengxenye yokuhlanganyela noKristu wayengomunye wababhali bezincwadi wabhala ngaye badla naye etafuleni balala naye empeteni futhi bahlanganyela naye nomaphi lapho ayeyakhona kodwa lapho ephendukile kubambone wayengenakho kuphile kusele kuye waziza njengomuntu efile kwiphansi lendlu noma emhlabathini kulungile sibona uIsaya kuIsaya wesithupha esihlanu njengoba nje sifundile lo mprofethi omkhulu onamandla ungomunye wabaprofethi abakhulu kulebo bonke ebhayibhelini kukhona izincwadi ezingamashumi ayizithupha nezithupha zebhayibheli kukhona izehluko ezingamashumi ayizithupha nezithupha kuIsaya uIsaya uqala kugenesise imaphakathi likaIsaya uletha etestamenteni elisha ekugcineni kwakuIsaya uletha eminyaka eyinkulungwane ugenesise njengo itestamenti isha lesambulo ukuphelela uIsaya wayengomunye wabaprofethi abakhulu kodwa ngelinilanga wayencike engalweni kaUziya inkosi enkulu uUziya wayethathiwe kuye futhi wayephansi futhi wayengumfo omuhle kakhulu wayeyindoda ekahle elungileyo uma leyonkosi elungile inkosi yenhle yamqonda njengendoda engcwele futhi yamgcina ethembelini lakhe uIsaya wabona imibono wayengumprofethi uIsaya washumele izwi wayengumfundisi uIsaya wayengumuntu ongcwele kodwa ngelinilanga emethembelini wehlelwe isiyezi futhi wabona inkazimulo kaNkulunkulu wabone izingelosi ngamaphiko azo phezu kobuso bazo amaphiko phezu kwezinyawo zazo zindiza ngamaphiko zimemeza ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla lo mprofethi waqonde ukuthi wengelutho wathi maye kimi ngokuba ngingumuntu ozindebe ezingcolile umprofethi enamandla kakhulu wephepheli omunye wabo ngingumuntu ozindebe ezingcolile futhi ngihlala phakathi kwabantu ozindebe ezingcolile maye kimi ngoba ngibona inkazimulo kaNkulunkulu futhi wathi ngenkathi leyo ngelothi imemeze izinsika zethempeli zazamazama emuva naphambili kowethu lokho kuzokwenza akusizo izinsika zethempeli kuphela ezizozamazama kodwa wonke amazulu omhlaba kuzozamazama lapho efika futhi izintaba ziyobaleka nolwandle luyonyamalala futhi lumpompoloze sifihlele ebusweni bakhe ohleze esihlalweni sobukhozi kuyoba yisikhanya esibi kakhulu ngiyelitshela mngane oyisoni ungcono ukuhlola kulungile manje uIsaya wathi maye kimi ngingumuntu wezindebe ezingcolile futhi ngihlala phakathi kwabantu abangcolile futhi nginguye laba bantu unezindebe ezingcolile manje khumbulani uma amadoda angcwele kanjena azibone wona eyizona ebukhaneni bukaNkulunkulu yini isoni kanye nongabesaba uNkulunkulu ayokwenza ngalolo suku na bayokwenzana abantu abahlezi emhlanganweni na bayokwenzani abantu ababone amandla kaNkulunkulu ozwile ukubalwa ngokuhlehla ezwini ubone uNkulunkulu ezibonakeliseni uqobo futhi ngale kokungabanzi wonke umbhalo oqolisekile futhi usazozama ukuya ezulwini ngaphandle kokuzala ngokusha futhi emukele ubongcwena iphephela lathi uma ulungile sindiswa kazima uyobonakala kuphi oyisoni nongabesaba uNkulunkulu na sobonini le ndawo esiyoma kuye uma sibona uNkulunkulu ezembulele uqobo phambi kwethu ngqo futhi sibona inkazimulo kaNkulunkulu ngokufanayo nje njengoba lawo madoda enza futhi lolo hlobo lwamadoda lokhala abaprofethi nezazi kulowo izwi elibekwe kuye na uma bamemeza futhi bawa ngezinyawo futhi bampompoloza ngikumuntu ezindebe ezingcolile ukungcola uyobanjani-ke kulowo muntu ongeke ngisho avume izono zakhe na Uyoba yini kulelo phungu netshitshe lingeke livume izono zalo wesilisana noma wesifazane na? Uyoba njani kule ndoda enenhliziyo elikhulu ecabanga ukuthi iyazi kakhulu ngokutendiweyo kukaNkulunkulu kunokuba uNkulunkulu enza qobo lakhe na? Uyokwenzekani kuleyo ndoda echithe konke ukuphila kwayo izama ukuphikisa iphepheli na? Uyobonakala kuphi lowo mfo na? Cabanga ngakho! Lokhu ngubuvangele lesi sikhathi sokuzamazamisa bani? Lesi sikhathi uNkulunkulu athi sizofika wazamazamisa. Amisa intaba esinayo ngezinye isikhathi kodwa kuzofika ukuzamazamisa futhi akayi kuzamazamisa intaba esinayo kuphela kepha uyozamazamisa yonke into engashukunyiswa kodwa nikabelisisile yonke imibhalo na kodwa semukele umbuso ongayi kushukunyiswa haleluya
everything that can be shook will be shaken.
Yonke into engazanyezanyiswa iyozanyezanyiswa. Amazulu ayozamazama, umhlaba uyozamazama. Amazulu nomhlaba kuye wedlula kodwa lelozi yalisoze ledlula. Phezu kwaleli tshwala ngiyakulakha ibandla lami namasaka ehayitesa wayi kulehlula. Yonke into engazanyezanyiswa iyozanyezanyiswa. Kodwa semukele umbuso yizwi likaNkulunkulu uqobo futhi uNkulunkulu uyizwi lakhe akazizamazamisi yena. Amen. Ohe. Kodwa semukela umbuso ngayi kushukunyiswa awunakuzanyezanyiswa kwasho uPawulu umbhalo wamaHebheru. Umuntu onjalo futhi into enjalo isikhathi esinjalo nokuthi bakuzwa kanjani sinakho futhi qobo lethu sibonile inkazimulo yaNkulunkulu njengoba kwenza laba bantu impela sibonile inkazimulo kaNkulunkulu njengoba uAbrahama ayibone sibonile inkazimulo kaNkulunkulu njengoMose ayibone insika yomlilo efanayo amandla eNkulunkulu efanayo uKristu efanayo ezemula yena ezikhombisa yena egcine izwi lakhe ngosuku lokugcina. Singafika kanjani-ke futhi sihambe futhi siyiphathe kalula kakhulu na? Singahamba kanjani sizungeze futhi sibambe izivumokholo zethu namatyelo futhi singathathi izinto kaNkulunkulu na? Kuyoba njani kithi ngalolo suku na? Kuyokwenzekani kithi lapho sibone inkazimulo kaNkulunkulu na? Abanye abantu bayoma futhi behlekise ngayo, abanye bayayihleka, abanye bayayibiza ngobuhlanya, abanye bayibiza ngokufunda umqondo, abanye bayibiza ngoBhelizebhule, abanye bayibiza ngenyinde noma enye njengoba zinjalo ezakhe ezindala iziwula ziyohamba ngezicathulo zinezipikile lapho izingelozi zesaba ukunyathela khona kunjalo isiwula sitetizweni yaso ngekho uNkulunkulu lapho ebona uNkulunkulu ebonakaliswa ngokuphelele kakhulu ngezwi lakhe uqobo hhayi ngezivumokholo kodwa ngezwi lakhe bese ngezi hambe phezu kwayo futhi bahlekise ngayo uyisiwula ngoba kungukuthi uNkulunkulu yize futhi uNkulunkulu wazenza yena wabalula kuye futhi uyisiwula iphepheli lasho kuyoba njani kuye uma eyofanele ame kuleyo ndawo na uyoba ngokwesabekayo kulowo muntu ngalelo suku ongamesaba uNkulunkulu. Izono eziphendukile nokho azinakho kwesabo oqhabo isoni esizophenduka siyazi ukuthi kukhona umhlatshelo wegazi olindele ukuma esikhundleni sakhe lokho kunginika induduzo ngibonile inkazimulo kaNkulunkulu ngiwezwile amandla akhe ngiyakwazi ukuthinta kwesandla sakhe ngiyakwazi ukuthinta nokujezisa kwakhe ngiyazi ukuthi uNkulunkulu futhi ngiyazi ngiphelile kodwa kukhona yedwa ngimele. Amen. Ukhona yedwa omi lapho futhi uthi baba beka bonke ububi bakhe phezu kwami ngoba wangimela phansi emhlabeni. Haleluya. Khona-ke ngiya esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu kwesibini nginomusa enhlizweni yami ukwazi ukuthi akuyike imisebenzi emihle kodwa ngomusa wakhe ngisilisiwe akusikho ngingakwenza lokho engingakutsho yina lokho engingakutsho kodwa kungomusa wakho ukuthi wangisindisa. Kumangalisa imbongi eyabamba lokho yambobolozi kakhulu umusa omangalisayo umsindo omnani kangaka owasindisa olusizwe njengami ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe impumputho kodwa manje sengiyabona ngingake ngize ngiye kanjani ezulwini na? Ungake uye kanjani ezulwini na? Ngeke sikwenze thina futhi akukho ndlela kithi kukwenza kodwa kukhona oyedwa owenze indlela futhi uyindlela futhi singena kanjani kuye na? Ngamoya munye umoya wakhe saphaphathisela emzimbeni munye oyovuswa njengomkhondo sizophuma emhlabeni njengosonkanyezi bantu lusuku lokugcina ukholweni lukaNkulunkulu. Amen. Impela izono eziphendukile azidingi ukukhathazeka ize ulapho endaweni yabo. Oh, kodwa ke emva kokuba sesingenile ebukhoneni bakhe manje futhi siyazi kade sisebukhoneni bakhe simbonile enze izinto azenzayo ngenkathi wayelapha emhlabeni. Wazi kanjani, wazi kanjani umvini obukayo na ngenxa yesithelo sithelayo? Nazi kanjani ibandla oya kulo na ngesithelo silithelayo? UJesu wathi yokholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo kuyenza. Lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo. Manje siyabona ukuthi akakaze asigcobe ukuba sihambe senze amatshelo, akakaze asigcobe ukuba sihambe senze izivumukolo, kodwa wasixwayisa ngokumelene nokunjalo, ngokuba lowo osusa noma yini kuyo noma engeze noma yini kuyo okufanayo kuzokhishwa ingxenye yabo encwadini yokuphila. Yabo, ngakho sicotshele ukwenza lutho kodwa ukuhlala nalelozi, futhi uma umuntu ethunywe nguNkulunkulu uzohlala nezwi, ngoba uNkulunkulu angathumela kuphela ngezwi lakhe. Yabo, yabo, kumele ahlale ngasezwini lakhe. Khona ke uma thina singena ebukhoneni bakhe, uma umuntu eke wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu uguqukile kuze kube phakade, uma kukhona ukuguquka kuye. Manje kukhona labo abangahamba ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi bangalinaki, akacotshelwanga ukuphila, kodwa uma amisela ngaphambili kuNkulunkulu futhi nje umnyekazi wokuqala ungashaya, uyakwazi lokho kubamba umlilo. Buka lesi sifebe sincane zathi lapho ngalolo suku eSamariya, lowo owesifazane wayesesimwele sibi ngokomqondo nangokomzimba. Siyakwazi lokho, kodwa ngokusheshe nje lapho wayibonele sesibonakaliso senziwe sikaMesiya, wathi siyazi uMesiya uye ezokwenza lokhu, wena ufanele ukuba ngumprofethi wakhe, wathi ngilowo Mesiya kwalotshwa ukuthi uyeza. Yakuqonda, akabange esabuza omunye umbuzo, waqala ngokushesha ngongo mthwalo, ukwazi ukuthi uma wayethwele lokho futhi wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu wayebophezelekile ukuba atshele omunye umuntu ngakho. Haleluya, kunjalo noma yimuphi umuntu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu ubophezelekile phambi kukaNkulunkulu kusukela kulowo mzuzu kuqhubeke ukutshela omunye umuntu. Buka u-Abraham, buka uMose, buka uPetro, buka uPawulu, umzuzwana abangela ebukhoneni bukaNkulunkulu bazibona bona uqobo njengezoni, futhi baphawule ubufakazi babo ngokuphila kwabo. Buka inenekazi elincane alibange lisakwazi ukuhlala la emzini futhi latshela abantu, wozanini bona umuntu ongitshela izinto engizenzile, akusiyo uMesiya lona na? Babengenako ukuphika ngoba kwakungokombhalo impela. Yebo, babefanele bakwenze indoda. Uma sinomthwalo wokutshela abanye njengoMose enza, njengoba kwenza uPetro, njengoba kwenza uPawulu, ngemuva kwalezi zinto ngikubonile futhi ungena ebukhoneni bakhe ubophezelekile ngomlayezo ukufinyelela komunye umuntu. Ukwazi nje ukuhlala uthule nawo, kumele uthathe uyise komunye umuntu. Ikumbula utata omdala wayevamise ukuba lapho mama kamfowethu uGraham Snelling wayevame ukuhlala khona lapho ebandleni, futhi wayehlabelele, ngifinyelele nje ngiyagijima gijima gijima, futhi ngifinyelele nje futhi angikwazi ukuhlala phansi, wayesanda kuthola ukuthize. Ngakhubukela ebandleni elincane lamakhaladi ngapha eNewsville, futhi bonke wayemile cula, ngigijimela phezulu emgwaqelo phakeme wenkosi, ngisanda kuthola nje futhi ngenyuke ngomgwaqo phakeme ukhole ukuthize ngapha. Uma utshela uKristu ukwazi ukuba ube usathule zonke izinsuku zakho, ungumuntu oguqukile, ngokuba uma ukuphila nokuphila kuhlangana nonye wenze kukhanye kukhanye kakhulu. Qiniso, uma ibhalbu ihlanganiswa nentambo kagesi, uma kuyibhalbu lefanele izofanele inikeze ukukhanya, uma ukuhamba kukagesi nebhalbu kuhlangana ndawonye, akukho okungenziwa kepha kusabalalise kukhanya, kufanele kukwenze. Futhi uma indoda noma owesifazane imisele ngaphambili kuphile nokuphakade, futhi babona ukuhamba kukagesi kukaNkulunkulu kubamba leyo bhalbu, kuzophosa kukhanye kuyo yonke indawo okungakwenza. Ungase ungabi ngaphezu kwesilinganiso esiyishumi sikagesi, kodwa uzosabalalisa lokho kukhanya onakho. Uma ungezisi isilinganiso esingamakhulu amahlanu kagesi, usabalalisa ukukhanya kwesilinganiso esiyishumi sikagesi. Nikeza ukukhanya kwakho, makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu yemihle futhi badumise uBaba osezulwini. Yabo mnumzane, uma umuntu ehlangana noNkulunkulu zibona yena engalungile, umuntu angahamba kanjani azulazule futhi aqoshe ngokuthi mkhulu kangakanani nakho konke akwenzile? Uma ngelu lutho na akalutho kwasekuqaleni nje ngelinilanga ezantsi eMemphis eTennessee noma eyodwa angicabanga ukuthi kwakuseMemphis kwakungenye yezindawo lapho nganginomfowethu Davis futhi ngangine nemvuselelo kungenzeka ukuthi kwakuseMemphis futhi sasisaye endlini enkulu yezemidlalo futhi babenakho phakathi lapho kwakungesiyo indlu enkulu yezemidlalo kwakuthi akube yisitezi sasehole lobuciko futhi babene nezithombe ezinkulu ukuthi ababezithole ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba ezehlukile oHercules nokunye nokunye futhi izingcweti zemifanekiso ezinkulu zazidwebile futhi konake babenokuhlaziya komuntu wayesinda amaphawondi ayikhulu namashumi amahlanu. Uyazi ukuthi ubizani na amasenti angamashumi ayisishiyagalombili nane. Yilokho kuphela yikho. Amasenti angamashumi ayisishiyagalombili nane. Yikho konke. Wonke amakhemikhali ongawathola kuye. Unomcaka nje owenele ukufafaza isidleke senkukhu futhi unokwanele isakhamzimba i-calcium encane nje, isakhamzimba i-potash encane. Konke bekungathengiswa ngamasenti angamashumi isishiyagalombili nane kodwa sinakekele lawo masenti angamashumi ayisishiyagalombili nane futhi sikutotose. Kwakukhona abafana ababili bemi lapho, omunye wabuka omunye wathi, Jim asibizi kakhulu kangako thina na? Wathi qha sinjalo John. Ngathi kodwa lindale kancane bafane, ninomphefumulo phakathi lapho biza maze ayizinkulungwane eziyishumi ungahlengwa ngamandla kankulunkulu uma nje uzowavumela. Umuntu uma ebone lezi zinto ubophezelekile ukutshela abanye, ngikubonile ngenkathi ngisengumfana nje ngichithe impilo yonke kukho, ngiyatabuka kuphela nginokuphila kukhona. Ngifisa sengathi benginezinkulungwane eziyishumi uma benginephakade, bengizolokhu ngifuna ukutshela abantu ngakho ngoba kuyinto enkulu kwedlule zonke engake ngayithola. Uma uzofunda uHezekeli amashumi amathathu nentathu, isahluko amashumi amathathu nentathu sikaHezekeli, okukhona umlindi owayehlala embushukweni futhi lo mlindi wayebophezelekile umuzi wonke. Amen. Manje vuka zivuse kulembeza wakho wokomoya omzuzu ngenkathi ngisethole lo mpalo. Lo mlindi kwakudingeka kube indoda eqaqashiwe ngokudingeka azi ukuthi wayenzani ngoba noma yiliphi banga ngokusheshe nje bangavuka isitha. Wayengakubona, wayengakusho ukumasha kwabo, wayengakusho umbala wabo, wayengasisho isikhundla sabo nefayela okuqhele nje njengoba amehlo abantu engabona. Wayengakubona futhi wayephakeme kunabo bonke abanye kubo ngoba wayeqeqeshele ukwazi isitha futhi uNkulunkulu wayefuna umuzi wonke esendleni sakhe. Lindi isikhathi sini na? Haleluya! Yileyo ndlela amasosha kaNkulunkulu ayiyo namhlanje, aqeqeshwe ezwini. Uma noma yini kubuka enepolishi yomncane kuyo enento ethize engesiyo mpalo, bayalexwayisa ibandla labo. Noma yini engelona ipepele, noma yini engafani noNkulunkulu njengokuba namasapa amasapa ebitanza nakho konke okunye ukukhokhela benuzi lezo zinto ezilungile. Imidlalo yokuwaka namaphathi amakhadi emabandleni kuliphutha. Futhi umlindi wangempela ojongeni oke wabasebukholeli bukaNkulunkulu uma engekho ojongeni, uma nje efanele abasodongweni, ujonga lungahle lungabi lute kunebandla lonke. Kodwa uma engumlindi olungile, uNkulunkulu uyamvusa aze yothi ngqu phezulu akuyena eziphakaphakeni ukuthi bonke abanye babo ngeke bafika, kodwa uqapha mhlabi futhi uNkulunkulu ukufuna kuye.
Man of God,
umuntu kaNkulunkulu ome bukhoneni bukaNkulunkulu futhi uyazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu futhi wazi ukuthi uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe futhi yaqaphela uNkulunkulu yenze yena uqobo futhi enze umsebenzi wakhe futhi agcina izwi lakhe. Khona-ke akukhathaleki ukuthi zingaki izinhlangano noma amahlelo elizama ukulihlubulela phansi, uyasazi isikhundla nefayela lesitsha. Amen. Uyazi ukuthi alitshele ini ibandla umlindi wangempela.
If we have confessed,
uma sivumile ukuthi unguye kade sisebukhoneni bakhe futhi sizivumile izono zethu zisuliwe encwadini yenkumbulo yakhe, akukho muntu kepha uNkulunkulu angakwenza lokho. Manje ungenza noma yini kimina, ngizokuthethelela kodwa ngizokukhumbula. Uma ngenze noma yini kuwe, ngizokuthethelela kodwa uzokukhumbula. Kodwa uNkulunkulu akathethelela futhi akukhohlwa.
Think of that. Yeah. don't even remember it. Amen. That makes me feel good.
Cabanga ngalokho, angakukhumbuli ngisho bene. Lokho kungenza ngizizwe ngikahle. Uma kungase kunjule Ntobo, akukho lutho olungakwenza kepha uNkulunkulu. Akukho lutho kodwa uNkulunkulu ongakwenza lokho. Wathi uyalisuye encwadini yakhe enkumbulo, angeke ngikwenze, ngeke ukwenze, ngoba sinele mizwa emincanyana ephelayo, kodwa yena akale kuphela. uNkulunkulu angakukhohle ngokuphelele ukuthi kwake kwenziwa. Amen. Nenekazi elincane lize livele ebandleni lasezweni noyise wayeyimfeshini endala umshumayeli omemezayo noma ilungu lebandla futhi ngakho langena edolobheni futhi ngazihlanganisa lonke nabesifazane ezansi lapho futhi lathola ukwenza njengoba babenza futhi izimfashini futhi ngelinye ilanga lathi ukuba namahloni ngobaba walo nomama ukuba beze noma uyise njalo unina wayesafa. Ngoba yini ndale into kuphele engayenze ngokuvuka ekuseni into kudla kwayo kwasekuseni futhi ithole ipepeli futhi lifunde futhi ikhale futhi ithandaze futhi imemeza usuku lonke futhi igijime yehle yenyuke ekameleni futhi lona lalithi kuphoxeka kancinyana ngakho. Ngoba khona ke uma zonke izikhathi ebusuku uma ebambe ipepeli waqala ukulifunda wayevuka aphuma empepeli futhi ampompoloze uthuba uNkulunkulu haleluya uthuba uNkulunkulu ashibe nje futhi akhale wafu wabusuku. Ngakho ngelinye ilanga lalizobungaza amalungu ebandla lalo edilini lincane letiye njengoba babedlale bebanalo niyazi. Ngakho lalingazi ukuthi lalizokwenza njani ngoba bayiwalo emva kokho konke kwakukuba bayiwalo. Ngakho lanquma ukuthi lalizombeka ekameleni elingaphansi kophahla elisesitezi futhi lathi babayi awufuni ukuba lapho kukhona laba besifazane yafuna na. Wathi qabo angikholwa ukuthi ngifuna ukwenza lokho. Yena wathi awu sizoba nesonto labesifazane enhle lapha namhlanje futhi sizoba nomhlangano omncane omkhuleko. Ngakho ngiyakutshela babayi awenyukele ngani ekameleni elingaphansi kophahla elisesitezi na. Wathi ngikholwa ukuthi nje ngizokwenza lokho. Ngakho lathi futhi lencwadi ethe futhi lamnika umumo wezwe lathatha ipepeli lakhe kuye ukuze ezothula. Ngakho azile ukuthi uma ifunde ipepeli kungani wayezokwenza umsindo omningi phezulu lapho. Ngakho uphezulu enhle lapho niyazi lapho babenethili labo. Ngakho nika umumo wezwe lathi lena yinto enhle ufanele kufunde babayi ngoba kukutshela lonke iqiniso ngezwe. Awathi ngizojabula ukufunda lokho. Ngakho wathi manje yingena lapho futhi hlale uthule ngempela baze laba besifazane bahambe futhi khona-ke buyele phansi bese ungenza noma yini ufuna ukuyenza. Wavuma ukukwenza. Ngakho uya phezulu esitezi hlezi phezulu lapho futhi bonke babeletini labo letiye niyazi likhuluma ngokuthi nokuthi futhi uyazi ukuthi kuhamba kanjani benaso sonke lesi sikhathi esikhulu futhi cishe ngalesi sikhathi into ethize iyanqunywa phezulu esitezi konke kumpompolo lokuchuma nokunamekiwe kuwo ikhethe ligijima balethe lenyuke ekameleni eliphezulu elisesitezi ngokukhulu kushesha igxuma phansi laphezulu futhi litazuluka uthuba uNkulunkulu uthuba uNkulunkulu. Besifazane babengazi ukuthi kwakwenzekeni phezulu lapho lokho ababenakho phezulu esitezi. Ngakho phansi ngqo amanyathelo uyeza ngokukhulu kushesha wathi babayi ngikunika umumo wezwe ukuba ufunde. Wathi yebo ngiyakwazi uyazi. Wathi bengifunda kulo mumo wezwe lapho kukhona izindawo olwandle ezingenalo iphansi kuzo. Uthi wathi ngifunde ngapha epepelini izolo. Wathi wafaka izolo zabo olwandle lokukhohlwa uthuba uNkulunkulu. Wathi zisahamba azide kuphela zisalokhu ziqhubeka kazihamba kunjalo futhi wayememeza ngakho hawu kunjalo.
God puts our sins in the sea of forgetfulness.
Amen.
Blots them out and they're as if they never.
Ngibona ubeka izolo zethu lwandle lokukhohlwa uyaze sula futhi kunjengokungathi azikaze zenzeke. Ohe khona-ke simi ngomusa kaNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu sihlanzekile futhi singcwele njengoba wayenjalo ngoba akangiboni uma ngenyukela lapho ubona indedele yakho uqobo indlela kuphela angayibona angengibone ngoba ngisendedeleni yakhe futhi ubone kuphela indedele yakhe lokho kumangalisi na. Asidingi kuba sibe sisacabanga ngezolo Nhlobo. Oh, ke sekuhambile kungaphansi kwekazi. Yebo mnumzane, ukuthi ngeke ukhathazeke ngakho Nhlobo, konke kuphumile futhi kungaphandle kwenkumbulo kaNkulunkulu. Akasalokothi ngisho akukhumbule Nhlobo.
Isaiah, that mighty prophet, when he confessed his sins, he said, Woe is
Isaiah, lo mprofethi lamandla lapho evuma izono zakhe wathi maye kimi ngoba ngingumuntu ozindebe ezingcolile umprofethi ngingumuntu ozindebe ezingcolile nebandla lami lingcolile nebo abantu engishumayele kubo bangcolile ngingcolile futhi maye kimi Unakho ukuqhamuka isixuku sasingeloze ezansi sivele enkazimulweni kaNkulunkulu siphephethe asibuyisele emuva amafu futhi ngibuka phezulu lapho futhi ngibona umsila wengubo yakhe ugcwalisa lonke izulu futhi ngiqaphele lezi zingelosi ezingakaze zazi ukuthi isono sasiyini azikaze zazi ngisho ukuthi isono sasiyini futhi lapho kukhoneli bukaNkulunkulu zinamaphiko amabili ebusweni bazo zinamaphiko amabili ezinyaweni zazo futhi ziyadiza ngamaphiko mabili futhi izikhale imini nobusuku ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu lokhu kuyokwenza uzizwe ungonge ngcwele kunjalo na manje wenzani na wathi maye kimi futhi lapho esevume izolo zakhe futhi wathi maye kimi ngelosi yawela futhi yathatha indawo yacosha ilatha lomlilo elimele umoya ongcwele nomlilo futhi yafika ngapha futhi yalibeka ezindebeni zomprofethi futhi yathi ngikuhlanzile kodwa amaphiko ahlangula indlela yawo kanjalo agudluza amakhethini esikhathi futhi weza uNkulunkulu ethi ubani oyakusi
But after he found out that there was a way
Kodwa emva kokuba esethole ukuthi kwakukhona indlela yokusisa isono uNkulunkulu wayefuna umuntu ozomhambela futhi wathi naku mina ngithume wayekade esemkhweleni bukaNkulunkulu futhi wayevume izono zakhe futhi wayehlanziwe ezoneni zakhe futhi wayeselungele ukukhonza Amen Njengoba ibongi yakubamba lokho yathi izigidi manje ezifela esonweni nasehlazweni lalela ukukhala kwabo kutyabukileyo nokumunye shoshani mfowethu shoshani nibophule ngokushesha phendula nkosi nangu mina Uma ngicabanga ngeAfrika, eNdiya, nasemhlabeni jikelele, izigidi zabahekeli bempopoloza futhi bekhalela uMusa, futhi ngubani ezohamba na? Ungabanikezi incwajana kodwa balethele uJesu Kristu, umuntu othile ebukhweleni bakhe, njengoMose owayengehlela izansi lapho futhi abakhombisa ukukhululwa kokubinizwa. Hayi kubenza batshele isonto noma baxhawulane futhi babe nesivumo kholo, kodwa kulethe ukukhulula emphefumulweni wabo. Indoda ethize enhle besaba uNkulunkulu. Yebo, uIsaya wazivuma izono zakhe futhi wahlanzwa.
After Jacob had rested.
Emva kokuba uJakobe ebambene ubusuku bonke kuvumela izono zakhe, uyayikhumbula indawo ayekuye na? Yayibiza ngokuthi iPeniel, P-E-N-I-T-E-L, Peniel. Igama elithi Peniel ngesiHebheru lichaza ukuthi ubuso bukaNkulunkulu somandla. Jacoba umkhohlizi umncanyane wayegijime konke igama lakhe lalinga uJakobe okusho ukuthi umqineli lowo ngumtukisi wayegijime konke ukuphila kwakhe waqhela kuNkulunkulu kodwa ngenkathi ethole isikhathi esisode ebukhweleni bukaNkulunkulu ePeniel ebusweni bukaNkulunkulu wabamba uNkulunkulu futhi wayengena kumthethela uNkulunkulu sidinga oJakobe abaningi
He held on.
Wabambelele buseli bukaNkulunkulu bukhoneni bukaNkulunkulu wahlala kwaze kwaphuma ilanga. uNkulunkulu wathi ngivumele ngihambe ngoba ilanga seliyaphuma futhi wahlala ebusweni bukaNkulunkulu kwaze kwaphakama ilanga. Kodwa wasuka eselulisisiwe futhi esindisiwe. He, wo, into enkulu kangaka kokuyiyo. Manje ukwazi ukuthi wayebambene kuNkulunkulu lokho ukuthi wayebonile izibonakaliso zikaNkulunkulu wayekade ebenamaphupho ngoNkulunkulu kepha lesi kwakuyisikhathi sisodwa wayesebusweni bukaNkulunkulu ebukhweleni bukaNkulunkulu ucabangeni mangane manje njengoba sisheshise ebukhweleni bukaNkulunkulu indoda yeguqulo uJakobe waguqulwa Manje wayengahamba noNkulunkulu yebo wayengumuntu ohlukile kunalokho ayikho ngenkathi ekhuphukele lapho impi manje yase iphelile yebo mnumzane uthi uqala kwakhe ealtare wayengakwejwayele kwakhe ealtare niyazi kodwa ngiyelitshela uma ungena ebukhweleni bukaNkulunkulu ufune ukwakhe ealtare indawo ethize ufune ukuthola indawo lapho ongakhuleka khona wakhe ealtare
He was cleansed and God had won And Jacob was changed.
Wayesehlanziwe futhi uNkulunkulu wayenqobile futhi uJakobe wakhululwa kusuka kuJakobe umqindeli kuye kuIsrayeli inkosana namandla noNkulunkulu. Lokho kwenzeka kuJakobe umqindeli umkhohliso kalungile ongangcwele umkhohliso wakhohlisa umfowabo webu buzibulo njengoba kwabanjalo umfowabo wathatha indlela encane engcolile yokukwenza umkhohliso njalo. Wakhohlisa umkhwakhe wabeka izinto zompopula futhi wenza amakonyane amanakanaka ngenkathi amankomazi emithi efika lapho kubuyeni nje nezimvu ungabona lolothi olwalumanakanaka futhi lwenza izinkomo ezimanakanaka lwazinika omaki bokuzalo. Umkhohlisi ekhohlisa umkhwakhe uqobo, wakhohlisa unina, wakhohlisa ubabayi wakhe, wakhohlisa umfowabo, kodwa wathi nje angangeni. Wayengumkhohlisi wayegijima yonke indawo lapho ihamba njalo ebalekela uNkulunkulu, wayebalekela umfowabo, kodwa lapho efika ebukhoneni bukaNkulunkulu waqonda ukuthi wayeyisoni. Wenzani na, wabona ithuba lakhe, wayehlakabazane nento ayengakaze ayicabange ngaphambilini, futhi wahlala lapho kwaze kwathi zonke izono zazingasekho. Hohe, uNkulunkulu wamfaka ebukhoneni bakhe uqobo, uNkulunkulu wenza indlela ukujola madoda ebukhoneni bawo, khona-ke benze izinqumo zabo, abanye babo babaleka kuye, abanye babalekela kuye. Uma babemisele ukuphila, balikholwa. Balenga kulo uma bengenzanga bazama ukuhamba bese bethi akukho lutho kulo. Niyabo futhi lowo ngumfo olahlekile, umfo ovuma isela sakhe kuzoba nokuxolelwa. Uma ufihla isela sakho angeke kuphumelele qhabo. Ngakujakobe lapho yena niyazi kakusasa wahlangana no-Esawu umfowabo, akadinganga lusizo kuye ngaleso sikhathi, akadinganga amabutho akhe, wayesemsebenzini akha ama-altare, wayengasamesabi u-Esawu unhlobo.
Psalms 16:8, David said, I have set the Lord before me. That's a good thing to do.
Mahubo eshumi lesithupha esishiyagalombili uDavid wathi ngibekile inkosi phambi kwami. Lokho yinto enhle kuyenza. Amahubo eshumi lesithupha esishiyagalombili ngibekile inkosi phambi kwami. Ngakho wayengenakudideka ngakho, wayefuna ukuzwa ubukhona bakhe. Ngakho uDavid wathi ngibekile inkosi njalo phambi kobuso bami. Manje mina David ngibekile inkosi phambi kobuso bami njalo ukuzwa ubukhona bakaNkulunkulu. Bekungeke lokho kube isifundo sethu sonke kulo busuku na, beka inkosi phambi kobuso bethu ukuze sizokuzwa ubukhona bakhe. Beka yena kuqala ngani na, beka yena kuqala phambi kwakho ngani na, kodwa-ke ngeke wone uma uqonde ukuthi njalonjalo usebukhoneni bukaNkulunkulu. Uma uqonde ukuthi uNkulunkulu useduze uyakuqaphela okushoyo. Indoda umecabanga ukuthi uNkulunkulu uhambile izothuka, izokhanukela abesifazane, izokwenza, izokweba, ikhohlise, iqamamanga, izokwenza noma yini uma icabanga ukuthi uNkulunkulu akayiboni, kodwa ingenise ebukhoneni bukaNkulunkulu iyokuyeka khona manje. Niyabo, futhi David wathi ngibekile inkosi njalo phambi kwami. Lokho yinto enhle, kumangalisa uNkulunkulu athi uyindoda yenhliziyo yakhe uqobo. Indoda iyokwenza konke uma icabanga ukuthi uNkulunkulu akaseduze, kodwa uma iqonda ukuthi uNkulunkulu seduze sewake wasiqaphela isoni na. Nakuthi indoda ayisaba uNkulunkulu iphuphuke iyokuyeka kuthuka kwayo uma inakho ukuhlonipha impela. Niyabo, ayisoze yawaxoxa amahlaya angcolile ebingawaxoxa. Niyabo, niyabo, izokushiya lokho ngoba iyazi ukuthi isebukhoneni bukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uhlala ethabenekele labantu bakhe. Niyabo, emva kokuba uDavid esenze lokho wathi inhliziyo yami iyojabula, ngifisa sengathi beningakufunde lokhu kwamahubo eshumi lesithupha. Inhliziyo yami iyojabula nenyama yami iyohlala ngokuthaba ngani na, inhliziyo yami iyojabula ngoba nginoNkulunkulu phambi kwami ngase sonke isikhathi. Nenyama yami iyohlala ngokuthaba uma ngifa ngiyovusa futhi, ngokuba akayi kuvuma ongcwele wakhe abone kubola, kanjalo akayi kushiya umphefumulo wakhe esokweni. Niyabo, yabo David ebeka uNkulunkulu phambi kwakhe futhi wayenokuzwa ukuthi njalo njalo wayesebukhoneni bukaNkulunkulu. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Manje lalela bandla, nginithande futhi ngifune ukuba ningi lalele manje. Njengoba umfowethu uMakhali wayevamise ukuthi ngizosho into ethize njalo, beka inkosi phambi kwakho futhi ungenzi lutho obungeke ulwenze ebukhoneni bakhe, ngoba uya kuqaphele nebo inkosi inkanise ngakulabo abayisabayo ayihlala nje ngoyiduze kwakho futhi yazi konke okwenzayo futhi kufanele ukuqonde lokho uma uqala ukukhuluma amanga ungakwenzi kumbula uNkulunkulu kulalela uma uqala ukwenza ukukhothisa okuncane ungakwenzi uNkulunkulu uyakubuka uma uqala ukuthatha igama lakhe engeze ungakwenzi uNkulunkulu kulalela uqala ukubhema okwayi uyakubuka nebo owakhe sasivamise ukucela iculo njalo emgwaqeni oye ekhaya lomphefumulo kukhona iso elikuqaphele zonke izinyathelo ozithathayo leliso elikhulu liphapheme kukhona iso elikuqaphele kubula yenza nje ukuthi avide beke inkosi njalo phambi kobuso bakho khona ke inhliziyo yakho iyojabula futhi inyama yakho iyohlala ngethemba ngoba wakwethembisa yebo mnumzane wayazi ukuthi uyovusa ngoba uNkulunkulu wakwethembisa kulungile uma singena ebukhweleni bakhe siyaguqulwa asisoze safana buka phansi konke eminyakeni kuye yonke imihambo yokuphila umuntu buka u-Abrahama wena uthi awu impilo eguquliwe engiyabefundisi nje ogabo impilo eguquliwe eyawo wonke umuntu nebo manje u-Abraham wayengumlimi kodwa lapho yezwa izwi likaNkulunkulu likhuluma naye futhi wabona lowo mbono wayeyindoda eguqukile kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke wazihlukanisa izihlobo zomndeni wakhe kubo bonke ahlanganyele nabo futhi wahamba njengomhambi nomfokazi ezweni elingaziwa konke ukuphila kwakhe ihlala bathendeni ngoba wavuma ngokucacile ukuthi wayefuna umuzi umakhi nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu wayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu futhi kwakukhona umuzi indawo nathizo makhe nombezo wawo kwakunguNkulunkulu lokho amaHebheru eshumi nanye asitshela khona ukuthi wayefuna umuzi omakhe nombezo wawo kwakunguNkulunkulu wayeyindoda eguqukile lokho yena wayengesilo utho kodwa umlimi nje kodwa wabona umbono futhi wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi wayeyindoda eguqukile kusukela lapho kuqhubeka Mose wayengumeluso ezivu kodwa wayeyindoda esiguqukile ngenkathi engena ebukhoneni bukaNkulunkulu wayeyikwala wayebalekela uFaro naye yonke impi emva kwakhe kodwa ngenduku esandleni sakhe waphindela emuva futhi wathatha isize sonke yebo ngani na ungena ebukhweleni bukaNkulunkulu wayeyindoda esiguqukile umeluso ezinzi uPetro umdobi wayengazilutho ngokudoba noma wayengazilutho ngokuNkulunkulu into kuphela mhlawumbe ayeyazi ukuthi ibanjwa kanjani inhlanzi kodwa ngathi efika ebukhweleni bukaNkulunkulu futhi ubone umtshali omkhulu wayengadala inhlanzi ngenkathi emtshela ukuba ehlise amanetha ukuba donze wabungekho inhlanzi lapho wavele nje wadonsa amanetha akhe phezulu kodwa wathi ezwini lakho Nkosi ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi uma uvumela mangehlisa inetha ungitshele ukuba ngikwenze ngezwi lakho ngoba wena nezwi lakho nifana ngiyehlisa inetha futhi lapho eqala ukutyonza wathi suka Nkosi ngikumuntu eyisoni niyabo umdobe muva kokuba uPetro ehlangene noKristu akaphindanga wafana dobo yena emva kwalokho wayethembeke kakhulu kuNkulunkulu wanikeza izihluthulelo embusweni yabo mnumzane Paul umfarisa isitayela ofundile futhi wayeqeqeshwe kuyo yonke inkolo ye ukuthi leyo eyake yabakhona emhlabeni ngalosuku umunye wezifundisa eziphakeme kulezo zonke zweni owaziwayo kodwa lapho efika ngaphambi kwaleyo nsika yomlilo ngelingilanga uNkulunkulu lowo ayekade emhluphile ngokungazi wayengumfarisi wayengakholwa ukuthi uNkulunkulu wayengumuntu wayazi ukuthi uNkulunkulu wayeyinsika yomlilo yahola abantu bakhe bephuma eGibhithe yayikade inabo zonke isikhathi kodwa lapho ebone le nsika yomlilo wawa ngobuzo ukuthi weze izwi lithi Sawuli ngihluphelani na wathi kubani Nkosi na wathi nginguJesu wayengumuntu owathi ubhaphathizwe kanjani na wayekade esebukhweleni bukaNkulunkulu wayeyindoda eguqukile kusukela lapho kuqhubeka wayekade esebukhweleni bukaNkulunkulu kuguqula umuntu
Charles G. Finney, a lawyer, a great Philadelphia lawyer. But when he come into the presence of God, he dropped his law of study and become a mightiest preacher of this nation's ever had yet.
uCharles G. Finney umele umkhulu wasePhiladelphia kodwa ngenkathi engena ebukhweleni bukankulunkulu wehlise isifundo sakhe zomthetho futhi waba umshumayeli onamandla kunabo bonke lesi sizwe sakhe saba nayo kwamanje wayengumshumayeli ngoba ngelinye ilanga uze ebukhweleni bukankulunkulu wacabanga lange wayefunda inkolo yayazi incwadi yakhe nginomlando wempilo yakhe waphuma ukuyokhuleka wacabanga ukuthi wayengumshumayeli wayenesifiso ukuthi wayefuna ukushumayela futhi wayenezinkonzo ezimbalwa ayezama ukuzishumayela uma ngelinye ilanga ngaphandle kwe-ofisi lakhe ukuba akhuleke waphumela ehlathini wahlela phansi emuva komdala umuthi owuyisonga umoya lapho ayeyakhona njalo ntambama ekholwa kakhulu kodwa wayengakholelwa kulokho ukubela besifazane ababili ebandleni ababeqhubeka bethi umzane Finney siyakhuleka ukuthi uzomemukela umoya ongcwele wathi nginawo umoya ongcwele wathi ngingumshumayeli bathi umzane Finney uyindoda enkulu futhi unokubamba ukukhula ezwini kodwa udinga umoya ongcwele siyakukhulekela besifazane abamnene abancane ngakwaqhubeka ngakho nsuku zonke wayephuma ngemuva kwe-ofisi lakhe ubasi wakhe nabo bonke labo ayesebenze nabo futhi wayephuma e-ofisi lakhe lomthetho futhi ephumele lapho kuyokhuleka futhi ngelinye ilanga wayephandle lapho ekhuleka futhi weze ibhulashi liphuka wacabanga ukuthi ubasi wakhe wayenyuka emzingela wachuma ngokukhulu ukushesha wayethi nkosi nkulunkulu ngiyakukholwa futhi ibhulashi lephuka wathola waphakama futhi wathi waqalaza ubona ukuthi yini ephule ibhulashi futhi kwakungalesi sikhathi engele ebukhoneni bukankulunkulu waqonda ukuthi ibhulashi lalephukele inhloso wamalapho izinyembezi zehla ngezihlathi zakhe wathi mhlawumbe labo besifazane baqinisile nginamahlolo ukuthi othize ngibone ngikhuluma nonkulunkulu wami kodwa ngicabanga ukuthi bekuyinhlonipho othize ukungibone ngikhuluma nobasi wami nkulu kangakanani inkosi yami kunobasi wami wathi nkosi ngithethelele futhi ngigcwalise ngomoya ongcwele waqala ukumpopoloza nokumemeza wayesebukhweleni bukankulunkulu wagijima ehlela izazi ledolobha ngokukhulu ukushesha ehhovisi lakhe wayempongoloza kakhulu impela kangangokuba wathi ngekahambe ngemuva komnyango wathi nkosi ngizoletha ihlazo phezu kwakho ngifihle muva lapha ngize ngedlule kuleli lumbo ngani na wayefika ebukhweleni bukankulunkulu wayeyindoda eguqukile izintshumayelo ayevamise ukuzishumayela washumayela lezo zintshumayelo zifanayo nemiphefumulo yeze yathare yabo wayekade esebukhoneni bukankulunkulu umuthi umthungu wezitathilo mtanyane wayengabazi o-ABC bakhe impela kunjalo ukubhala nokukhulunywa kolimi kwakhe kwakukubi umuntu othize wamtshela ngelinye ilanga ukubhala nokukhulunywa kolimi lukwakho kubi kakhulu mnumzane muthi wathi kodwa ngizuze imiphefumulo ngakho ngelinye ilanga amaphephandaba umhleli wahamba wabhala iphephandaba wayangaleya ukubona ukuthi le ndoda zibamba kanjani izixuku zabantu ngaphansi kwanoma yiziphi izimo umva mtetana ikhanda elinempandla nakho konke futhi wayenobuhwana bulengela phansi uhlobo lokuqunjelwa yisisu futhi wayengumuntu obukeka kabi ukuba umbuka ngapha leli phephandaba ngempela limnika kubhalabhala lathi angibona ukuthi yini ezweni ukuthi noma ubani angakubona kudwa ithi mude wathi mubi izwi lakhe liyansiniliza unobuhwanga buze buyothi ngqu phansi okhaleni lwakhe unempandla njengethanga wathi kanjani ezweni noma ubani ake hambe kuyobona noma yini kumuti na ngakho imenaja kamuti kwenzeka yakubona yathi buka mnumzane muti ngizokufundela lokhu umuti wayengenakukufunde ngokwakhe ngakho wathi ngizokufundela ukubhala komtelu futhi wakubhala umuti wavele waqhikize ihlombe lakhe wathi kuphela ngeke bezela kuzobona ukristu kwakuyilokho kuphela ngani na ayikade sebukhweleni bukankulunkulu kusukela ekwenzeni izithethe zezicathulo ukuze abantu bazikhukise waqokisa abantu izicathulo ngevangeli lokulungiselela ngani na wayesebukhweleni bukankulunkulu kunjalo kwesifazane omncane ngesinye isikhathi ufike ebukhweneni bukankulunkulu njengoba wayenecala njengokungenzeka ngomzuzwane lapho ebone ukuthi wayesebukhweneni bukankulunkulu zonke iselo sathethelelwa futhi wayehlanzekile futhi emhlophe njengomduze ohe mangaki abanye engingababiza lapha abantu isikhathi ngeke sivume kodwa ngifuna ukukhuluma kancane ngamuqobo yini engabaphansi kunami na ngangikuphi na ngiphuma emndenini wezitakwa ngiphuma emndenini wobebulale ngiphuma emndenini wokweva futhi niyakwazi lokho nonke niyakwazi niyalazi uhlobo lwegama esasinalo lapho abantu babengakhulumi nathi emgwaqeni ngangenhla ezansi nedolobha ngiqala ukukhuluma nomuntu othize akukho muntu owaye ngakhuluma nami ngaphandle uma kwakungekho muntu eduze babengakhuluma nami omunye umuntu akhuphuke babengishiya futhi ngangima lapho ngikhale qhabo lokhu kwakunjalo ngeke kube njalo lokhu akulungile kodwa kwelinye isuku ngingena ebukhweneni bukankulunkulu wangiguqula mina futhi wangenza olunye uhlobo lendodana umusa wakhe wangiletha ebusweni wakhe angikaze ngifune ukukushiya sengibe phakathi lapha manje iminyaka engamashumi amathathu nento angifuni ukukushiya nginesiqiniseko sokuthi ngiyohlala ngilapho ngisho nokufa qobo lwakho akusoze kwangehlukanise ebukhoneni bakhe qhabo ngiyoba naye kuze kube phakathi ngenkathi ngibonile ubukhwela bakhe kokuqala ngakhala njengo-Isaya maye kimi phela ke wangithinte ngomusa wakhe ngangingumuntu oguqukile imbuka elincane lalivamise ukuphumela lapho futhi liqhubeke nayo yonke into laguqulwa futhi kusukela lapho ngibe ngumntwana wakhe kusukela ngaleyo nkathi ngifise ukunikela impilo yami yonke ngenzela inkonzo yakhe ngifisa kuphele kubabe nginokuphila okungaphezu kwezinkulungwane eziyishumi kumnika lena yodwa isiyaguga impela manje iminyaka engamashumi amahlanu nantathu idlulile cishe engamashumi amathathu nantathu yaleyo ibe noma engamashumi amathathu nambili yaleyo ibisevangelini ngifisa ngabe benginenge inkulunkwane ebengingayichitha ngana lapho ngike ngaba sebukhweleni bakhe futhi ngaqonda ukuthi kwakukhona umuntu owayethanda ongathandeki kwakukhona umuntu owaye ngithanda lapho kungekho namunye owaye ngithanda kwakukhona umuntu owaye nginake kela ngenkathi kungekho namunye owaye nginakekela ngibeke izingelo zami ngokuzungeza isiphambano sakhe ngiyasisingatha futhi mina naye sibamunyeke kuthi kusukela lapho kuqhubeke ngiyamthanda wanemba isifuba sami nenhliziyo yami ngegazi lakhe ngokungithinta nokuthethelela izono zami futhi ngiyajabula kulobu busuku ukuba ngomunye wabakhe angikaze ngifise ukushiya le ndawo yasezulwini nakuba umlingi ukukhohlisa mina kaningi yezamile kodwa ngiphephile edokodweni likankulunkulu futhi ngijabula othandweni lakhe nomusa futhi ngiphile engxenyeni hakahaleluya ye kwenza inhliziyo yami ithokoze ngiyamncoma kuwo wonke umuntu okhathazekile ngiyamncoma kuwena ongenathemba wena ongakaze ube sebukhoneni bakhe into kuphela kumele uyenze ukuvuma izono zakho futhi uqonde ukuthi unephutha futhi unkulunkulu unaleyo ngelosi egcotshiwe kulobu busuku ebizwa ngokuthi ngumoya ongcwele ezosusa sazonke izono zakho khona ke umemeze nkosi nangu mina ngithume khona ke uzophakamisa izandla zakho futhi uhlabelele ngomdumisa dumisani undlu ngokuhlatshelwa izoni nikeni kazimulo nonke ninabantu ngokuba igazi lakhe ligeze onke amabala ngiyamthanda nimthandi na ukuhlala ebukhoneni bakhe ngize ipulpiti lapho kulokhu kuza ngizizwa kabi kakhulu futhi ngikula kakhulu bengingisezazi kentaki ngevikele dlule nabanye babangani bami abasondele kakhulu behlezi lapha ukuba behlale zansi lapho isikhathi eside bebengangibulala impela bebeyokwenza ngomusa abanye babapheki ababedlula bonke ngake ngabazi empilweni yami futhi uma ngifika emthamuweni wami usuvele uleshiwe ngokweqile futhi Branham ngeke yini ube nokunye kwalokhu na futhi nje kuhle kakhulu ngizama nje ukukuhlokoza phansi ngicele kakhulu ngikwazi ngisho ukunyakaza angeke ngingilale futhi ngizosukuma futhi ngihamba hambe isikhashana futhi bengingazizwa ngikahle kakhulu ngenkathi ngingena lapha kulokhu kuza kodwa kuthe lapho ngingena ebukhweneni bakhe lokho kukucazululile khona ke konke kunyamalele kunjalo wo ukuhlala ebukhweneni bakhe ngomdumisa ngomdumisa Dumisani undlu ngokuhlatshelwa izoni ngeke ninkazimulo nonke ninabantu ngokuba igazi lakhe ligeze onke amabala asikhothamise amakhanda ethu manje Mm-hmm. Oh. zele ukukhuluka khulu ungithethelele iziphambeko zami futhi kazi lakhe ligeze izono zami ngomtumisa ngomtumisa tumisa niwundlu ngokuhlatshelwa izoni yeke ngazimulo nonke ninabantu ngokuba ikazi lakhe ligezo ngamabala manje uma uphakathi lapha kulobo busuku futhi ngiyazi ubukhona bakhe bulapha ngimile phakathi lapho esikhashaneni esedlule entombazanyaneni ye-Church of God umoya ongcwele wangena phezu kwami ngenkathi ngangikhululekela lowo mntwana omncane abazali bebehla bevele zansi ezinkundleni zokukhempa zase-Anderson Church of God futhi umboni ngapho emazi umntwana odokotela bathi ubenga uzofanele afe ngokushesha kune-leukemia encanyane intombazanyane emnene emabangeni hayo yokugcina manje iyabuye lapho futhi yabambelela kimi ngesandla sayo esincane sasivuvukele sonke nezinalithi nezinto zikuso nokuhlaza sibhakabhaka ngayibuka ngabona umbono abazali babekade befunda incwadi phandle lapho babengazi lutho ngakho umboni jikelele kamu phezulu lapho wabatshela wathi yehliselani umntwana lapha babefuna ukubuya ngenkathi sasinenkonzo yokuphulukisa futhi ngathi lethani umntwana manje ngazizwa ngiholeleka ngenkathi ngangibi lapho umoya ongcwele wabuyela emuva ngqo futhi wakhipha umlando womntwana washo konke ngokuthi kwenzekani ababekwenzile washo ukulangazelela kwentombazane encane kwakungukuba umdlalo wopiyano futhi lowo mama ocishe nje wampompoloza futhi lowo babayi wathi lelo liqiniso likankulunkulu ngihlezi lapho ngqo emotweni manje ngikulalele akungenanga ngihlezi phandle lapho ngikulalele manje nakho kufika iveli enkulu yethunzili lenga phezu komntwana futhi ngathi sathane ungqotshiwe awukhethi muntu unkulunkulu futhi ngamandla akho ovuko futhi ngenge nceku yakho ngiyashayela lo devil esuke emntwaneni kukhanya kukhulu kukhanyayo kubanike phezu kwayo kwase kuphelile amen mpela ufanele lonke udumo wazi zonke izinto uyayazi enhliziyo yakho futhi uyazi ukuthi yini ecabangayo uyakwazi futhi uma kukhona isono esincane silenga kuwe kulobo busuku futhi awufuni ukuhamba ungene ebukhoneni bukankulunkulu nalokho kuwe ungaphinde futhi uphakamise isandla sakho bese kuthi futhi Branham ngikhulekele ngifuna ukuba sebukhoneni bakhe ngalolo suku ngingenacala unkulunkulu akubusise izandla eziningi unkulunkulu uyakubona ebukhoneni bakhe manje ngizokutshela ukuthi wenzeni manje lalelisisa manje yenza njengoba uDavid enza beka inkosi phambi kwakho khona manje beka inkosi phakathi kwakho naleso sono noma ngabe leso sono esincane esithandelayo siyini kungahle kube ukukamamanga kungahle kube ukuntshontsha kungahle kube ukucabanga kube kungahle kube ulaka kungahle kube ukuphuza kungahle kube ukubhema kungahle kube ukugembula ngazi ukuthi yini kungahle kube ukukhanuka kungahle kube noma yini angazi ukuthi kuyini noma ngabe yini beka inkosi phambi kwakho futhi khona ke inhliziyo yakho iyojabula futhi inyama yakho iyohlala ngokwethemba ngokuba uyazi ukuthi uKristu wethembisa ukuthi uyophinde avuke futhi ezinsukwini zokugcina uma sifika siyofana nayo ningekwenze yini manje ngenkathi sisakhuleka na babothe sezulwini umlezo mncane ugawuliwe ngenceku ekhathele ekhandlekile kodwa nje ukucabanga ngendaba ethi ukuhlala ebukhoneni bukankulunkulu futhi siyabona kulobo busuku umthelela wokuthi kubekwe emadedeni angcwele ukungena ebukhoneni bakho umthelela okunawo phezu kwawo izazi abaprofethi abakhulu abanamandla abacetshwe ngunkulunkulu futhi abathunyelwa ukushumayela izwi futhi lokho bahlangana naye ubuso nobuso futhi bawele emhlabathini njengomuntu ofile sizokwenzani ngalolo suku enkosi na sikucabangisisile kade sikucabanga ezinye izandla ezingamashumi amane noma amashumi amahlanu kade sikucabanga nkosi ngoba bavele nje baphakamisa izandla zabo noma ezinhliziyo ngaphansi kwesandla ngicabanga ngokuhlangana naye besalokhu besikhuluma bazokwenzani uma bebezohlangabezana naye na izandla zami inkosi ziphakeme ngizokwenza njani na manje baba nginezinto eziningi engizenza ngokungalungile ngisale kuvuma isono sami kulokhubusa phambi kwebandla njengoba ngikuvumile kuwe esicobeni sentaba ngokuyobusa ngikathi lalivukuza futhi likhithika futhi phezulu lapho esicobeni sentaba ukuthi ngamemeza kanjani futhi ngakucela ukuba ungithethelele ngenxa yobula bami futhi ngisaba kakhulu kangakanani ukuza phambi kwabazalwane bami abangibabo bangithatha njengomprofethi wakho futhi inkosi ngangikuzonda kanjani ukuza phambi kwabo futhi ngibatshele ngesenzo esiwubuwulu ukuthi bengiyokwenza into enjalo kodwa nkulunkulu kuhle emphefumulweni wami ukuthi ngivuma izono zami futhi angizifihlanga ngakho kuba qotho kuwe futhi ngaphambi ngoba bantu ngikuvumile nkosi nginephutha kokuphelele ngikhulekele intethelelo futhi ke baba kade ngilibele ngawe ukukukhonza izikhathi ezini mhlawumbe ngabe kade ngahamba lapho ngangingakwenzanga baba ngiyazivuma izono zami ngifuna ingelozi kankulunkulu ingihlanze kulokho ngegazi likajesu ezinye izandla ziphakamile kulobo busuku abanye babo mhlawumbe abakaze bayicele intethelelo ngaphambilini kodwa ngiqinisekile ngale nto eyodwa uma sizovuma izono zethu unkulunkulu uzosusa azikhiphe azifake olwandle lokukhohlwa futhi angaphinde ezikhumbule neneze futhi baba njengoba ngivuma ezami ngokungaziphathi kahle phambi kwalabo bantu angizange ngiziphathe njengenceku kaKristu angizange bengisaba ukuthi umuntu angahle angithukuthelele futhi acabange ukuthi bengingafuni ukulimaza imizwa yakhe kodwa angicabanganga ngalokho ebengikwenza kuwe nkosi futhi manje ngikhulekele ukuthi uyangithethelela futhi manje baba ngiyazi ukuthi uma ngicela intethelelo nginayo intethelelo futhi uzifakile olwandle lokukhohlwa futhi awusophinde ukungule lokho nhlobo unkulunkulu ngiyakubonga ngalokho futhi ngiyakhuleka ukuthi uzovumela wonke umuntu lapha onesono isono esithandelayo sanoma yini phambi kwabo ongathi bangasisusa futhi babeke inkosi phambi kwabo njengoba kwenza uDavide ngokuba manje simemeza maye kimi ngokuba ngibonile inkazimulo kaNkulunkulu ngingumuntu ozindebe ezingcolile noma owesifazane noma intombazane ezindebe ezingcolile umfana noma yinto ethize noma singaba yini singcolile futhi sicele igazi likaJesu Kristu umhlatshelo ohlinzekelwe ukusihlanza kuze sonke isono ukuthi singake sihlale ebukhoneni bakhe njalo masihambe sisuka lapho kulobo busuku nezinhliziyo zethu zijabula futhi inyama yethu ihleli ngokwethemba sazi lokhu ukuthi lapho uJesu efika siyovuswa naye ekufaneni naye futhi siyohlangana naye emoyeni ohlwithweni lapho kubala ngokuhlehle kugcineni kuphelile sibona unyaka webandla wesikhombisa usuvele awusabalwa futhi sesilungele manje ukusuka siyakhuleka kulukulu ukuthi wena ngaphambi kokuba uvale umnyango uma angaba khona oyedwa lapho kulobo busuku ungakaza ngene ongathi bangashesha ngokukhulu kusheshe impela ngokuba siyezwa ukuthi umnyango wesihe phakathi kwesihe nokuwahlulela usuvaliwe labo abazokwamukela isihe bazongena labo abangena kungena bazofanele lebahlulelwe uNkulunkulu uvala umnyango ngathi ngebe bikho umnyango ovaliwe kulobo busuku kuzo zonke lezi zono ezivumayo ngathi sonke singaba nokuxolelwa ngesihe egameni likaJesu Kristu futhi manje baba ngabagulayo nabahluphekile kulabo abadingayo ngiyakhuleka ukuthi umusa wakho uzonikeza bonke labo abawudingayo ngathi bangangena kuKristu ebukhoneni bakhe beka uKristu Kristu sithembiso walinyaza ngenxezi beko zami leso izono zami ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe kodwa ke ngibeka inkosi ngaphambi kokugula kwami ungakwesokunene sami futhi angiyikuzanyezanyiswa khona ke ngihamba ngiqhubeka ngesibindi ngivuma ukuthi ngiphilisiwe ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe. Sibe khona Nkosi kubo bonke futhi siyazi ukuthi uma sivuma ngezinhliziyo zethu futhi noma ngezindebe zethu futhi sikholwe ezinhliziyweni zethu kodwa ke sinesifiso sethu wena wathi uma usho noma yini kholwa ukuthi kuyenzeka ungaba nakho ukushilo siyakukholwa lokho baba futhi siyakholwa ukuthi uzosihlanza kuzo zonke izono zethu uphulukise konke ukugula kwethu futhi usiphe umusa Nkosi ukuba sikukhonze ibana laba abantu abaningi babo bazohamba emigwaqeni eminyama kulobu busuku abaningi babo bazohamba amamayela amaningi ungavumeli lutho lwenzeke kubo Nkosi bavele ezweni ukuba bahlale lapha ukulalela ukubala ngokuhlehla ukubona ukuthi sasisondele kangakanani esikhathini sokuphela manje ngibacelile ukuba bahambe bebeka uNkulunkulu phambi kwabo njalo phambi kwabo ngaphambi kwanoma yini enge ngaphambi kohambo lwabo ngaphambi komnyakazi wabo ngaphambi kokwa ngaphambi kokuba basukume emva kokuba sebeyolala njalo ngaphambi kokuba balale noma ngabe kuyini beke uNkulunkulu kuqala ngokuba ungakwesekunene sami futhi ngeke ngaze ngiyazanyiswa kodwa-ke kwangathi izinhliziyo zabo zingajabula ukwazi ukuthi banakho abakucelile ngoba uNkulunkulu wakwethembisa ukuthi inyama yabo iyophumula ngethemba siphe khona Nkosi ngoba sikucela egameni likaJesu Kristu amen.
I will to Mesa.
Go to Mesa. To Mesa Neo. Go to Mesa. Go to Mesa. Go to Mesa. Go Now, do you izikhathi ezilandelayo lapho ngiqala ubokela usikilidi Nkosi ingaphambi kwami ngezikhathi ezilandelayo lapho ngiqala ukukhanuka Nkosi ingaphambi kwami isikhathi ezilandelayo lapho ngiqala ukusho noma yini kalungile Nkosi phambi kwami isikhathi ezilandelayo lapho ngiqala ukusho into ebhedayo Nkosi phambi kwami futhi angiyikuze ngezanyizwa amen. Ngizohlala ebukhoneni bakho usuku ngalunye ngokusebenzana kwami usuku ngalunye ngokukhuluma kwami ngizohamba kube sengathi Nkosi phambi kwami ngoba kulobu busuku ngimbeke phambi kwami angiyikuze kuyazangizwa.
Now let us stand up now.
Amen.
Niyamthanda na manje masisukume manje oh ngizizwa ngikahle kakhulu ngisho sengathi angifuni kuye ekhaya futhi niyazi sokuthi akube imizuzu engamashumi amabili nanhlanu kushayele sishiya kalulunye ngieni ngamahora amabili kumakanisi lakho na oh hey. Kodwa manje njengoba sihamba sikhumbule sifanele sihambe negama likaJesu njengesihlangu kubo bonke onoxhaka futhi lapho izilingo ezisizungezile zibuthana zama ukusivimba ukukhumbula lokho vele uphefumule lelo gama elingcwele ngumkhuleko.
Hamba negama likaJesu kwana wokutabuka nowosizo akukunika injabulo nentokozo olithathe noma uyaphi kamelele ko kamelele ko olimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu kamelele ko kamelele ko olimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu.
How many enjoy
Baba kumjobelayo melosi wethu mfojene vile na andibongi yini inkosini ngelungile kodwa indoda yansuku zonke ikholwa ivangeli na futhi wenza umsebenzi omangalisayo kakhulu ngokulalela imiyalo kaNkulunkulu nokushumayela izwi nokugcina lesi sibo sendawo sokomoya esikhulu ebandleni ngaso sonke isikhathi kubilani ngivele zansi kwini olusempumalanga ngihambe nganqamula iningizimu futhi phezulu ogwini olusentshonalanga nokudabula eCanada futhi angikaze ngihlangane nelilodo ibandla elingelikamoya njengaleli lapha baye embewini ya kuphakathi kokuthi ukuhlanya noma kuphakathi kokuthi kuye ekuchezukweni kokuthukuthela kwengane noma phakathi kokubande kakhulu abasakwazi nje ukunyakaza yilokho kuphela Manje niyathandana na? Uxole nani umunye nomunye futhi nithi mayidunyise inkosi, mayidunyise inkosi, mayidunyise inkosi, mayidunyise inkosi, mayidunyise inkosi tete wethu, mayidunyise inkosi, ngiyajabula ubulapha fowethu, mayidunyise inkosi tete wethu, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise, sizokwenza, uNkulunkulu akubusise, ngiyakwazi ukuthi ngayo, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise.
Hey,
Amale Kamalega Jesu Jenge Sihlangu Kubo Bongo No Tag Woma Izilingo Zigu Zungeza
What do you do?
Phefumula Lelo Kameli Ngwele Ngomkulego Kameleni ku, kameleni ku, olimnandi ganga, olimnandi ganga, temba lomhlaba, nobe chaba kwesolo, kameleni ku, kameleni ku, olimnandi ganga, temba lomhlaba, nobe chaba Asikhothamise amakhanda ethu manje phansi impela singakukhothe lokho manje sicule futhi lelo vesi Hambane gama lega Jesu Ugwani na Ogwesihlangu kubobongo nocha Umosa chane zamu kukucupha Umizilingo zikuzunge Wenzani na? Vele nje uphefumule lelo gama ngenkosi phambi kobuso bama ngikuzisa ngezangizo. Kamelele gogo, kamelele gogo, olimnandi. 14